Oh na 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 na. Right in Zambia. Just on.
Kale bwango. Tachi letta na foot. Jason.
Boo power. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa.
Dance for Shawama. We are one Zambia, one nation. Kaunda say, one Zambia, one nation. Atiluwa say, Zambia is a Christian nation.
We are one Zambia, one nation. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Jubilee time, it's time for love. Jubilee time, it's time for happiness. We are one Zambia, one nation. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa. Mwaya fashi mwabombeni, makupoka ubuntu ngwa.
Sebele.
Ndife wa mozi, tusangalale. Avema batonga baluvale. We are one, tuzangalale. Tiene tichilize. Tivineko, tivineko, tichilize. We are one, Zambia, one nation. Shaila, para tivineko.
Tubuni, tubuni, tubuni. Isabella, Isabella,
Jason.
Tumon.
Tiende pamozi namti maumo. Tiende pamozi namti maumo. Tiende pamozi namti maumo.